anapiga comedy kitambo nikiwa raya vioja
mwenda pale kama lamba tuweke
kama lamba tu gani nimebonga kiluya nilikuwa nimeenda area ya Wakamba you guy Mlolongo kila mtu amenyamaza you guy kuna raya ilitupa pekele yenye pekele ya chupa ya pombe hiyo ndio ili inside jo togeni hapo tumeka meza kwa stage nimekuja kwenyu koboko nini
maisha ya msanii
maisha ya usiku ufungue ile kwenyu koboko nikitoka
ulifunguka
lenga imaginary door you guys
juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wacha tu
ni the weekend update nikiwa Mwafrika
Rapture Scientist
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kama kawaida kabla tuanze lazima tuku remind kuwa Go TV iko na 6 dedicated channels for the Olympics. Na of course unaweza baki ume enjoy hizi games zote uki stay connected, uki reconnect ama ukibaki ume subscribe mara ya kwanza.
Yeah.
Package yangu inakuwa ni Go TV Plus, hiyo ni 999 shillings only, lakini pia kuna packages kama Max, Super na Super Plus. Na hizi zote zinakuja na kitu inaitwa Go TV Stream, inamaanisha kwamba ume stream games zenyewe kwa phone yako, unajua.
Yeah,
na
yeah.
Of course the goat tayari tulishamuona, anaitwa nani jo, Faith Kipyegon. By the time tunashuti alikuwa ameshinda hit ya 5000, sindio?
Yeah.
But sasa by the time tunashuti hatujui results, so lazima sasa tujue, acha tuone kama hizi raya zita predict 100 meters. Tuliona kwa hit, tuliona vile mzee mwenye Omanyala alibaki ameshinda hit yake.
Mm.
But by the time tunashuti of course semi final haja happen, so anafika finali ama afiki Omanyala?
You guy anafika. Omanyala aliona hit yake, hit 2 you guy.
Mm.
Hata ali slow down karaya, unajua kuonesha.
Mm.
Vako za Bolt.
Iko nene.
Iko nene.
Yeah.
So ana save ile ya mwisho. Hata slow down.
Okay, yeah. Okay. Yeah. You guy, Omanyala?
Hata qualify for finals. Because nimeangalia zile leading time. He won his hit very comfortably.
Mm.
So yes, ana save for the last one.
Yeah.
But I'm going for kwa
so final anafika
final, yeah,
okay,
kwa final na
podium finish
at
okay
best I'm not gold, giving him number
gold
one,
napatia nani?
And I love him very much. Yes, I was going for him, nilikuwa nimpatia chance, but kuna raya fulani umenionyesha you guys.
yeah.
And isn't it sport yenye nimecheki for long?
Yeah.
Ninajua raya yenye iko ready to
fight. Sio kawaida.
Yeah, ni okay. Raya yenye iko okay. Ready to mess na nyinyi.
Yeah.
Baadaye.
Yeah. Mm. Yeah. So, gold tunapaya nani? Kwa, gold una predict 100 meters. Isn't the predictions
Jamaica.
Before?
Jamaica.
Yeah. Kishan number two, Thompson.
Yeah, number 2 Lyles.
Yeah.
Number 3
Dudietu.
And I love him.
Omanyala.
I'm just being
Okay.
I'm being honest.
You guy?
I mean, number one, Omanyala, you guy.
Number 2?
US inaweza kuwa number 2, Jamaica number 3, ama Jamaica number 2, US number 3. Okay. Hawa wanaendaga tu hivyo.
Okay.
Sijui raya zao za kimbia.
Jui raya isu ya kawaida ilibaki me criticize waswa US kujita world sports. Wacha nipatie number 1, nipatie Noah Lyles, number 2, Kishan Thompson, number 3, Omanyala. So, mina hii raya tumesema Omanyala natoka na bronze.
Yeah.
Omesema Omanyala natoka na dhahabu.
Yeah, aneza toka na ka silver ama ka gold. Round hii anakimbia. Round hii ame mature. Akianza sikuwa na muamini. Lakini sahi na muamini kabisa.
Okay. So and of course Olympics zimekuwa interesting sana, and one of the most interesting things tuliona ni kuna raya ya pole. Ocheki jo. Kuna raya jo ilitokea jo na pole jo. Utakala ka pole waga ni serious.
Yeah.
Cause waga like ni lazima uko ume train. Yeah. Raya jo ili train ikapita vizuri kabisa. Lakini kiwa pale juu ikajua kuwa baraka zinza kuwa laana jo.
Yeah.
Kudei kijo ikagonga ile kitu ikadunda jo. Ile
ile ni
pole vault au ni high jump?
Pole vault ni the apparatus. Kidungio.
Yeah.
Yeah,
hapo
juu. Raya pole vault.
Yenye anafaa
kupita.
Yes.
Alipita baa vizuri kabisa. Mm. Degi ndio ilikuwa inajua. Degi ligonga hiyo kitu likutikia.
Woga na madharao. Especially kwa umeinyima haki yake for some time.
Alafu unajua sports. Sanga
kwa nini umeshika biga?
Yeah. Alafu unajua sports inabidi hivyo. Yeah. Lazima ubaki umeinyima. Unajua hivyo? Simkana kan ndio focus. Hawezi kuwa unapepetana leo na kesho uko na race. Katika pale jo umeisha nguvu jo.
Hata futa ni hivyo.
Kwanza boxing boxing nasikianga
inakuwaga hivyo, huwezi pepetana kabla game. Ukija utafika pale jo usitue blow, cause kuna ude moja tulibonga juu yake anaitwa ni Iman Helif ama Imane Helif alikuwa anaitwa nani jo hiyo jina jo. So huo dem tuko tunafikiria ni chali, kumbe ni dem. Alafu reason kwa tunafikiria ni chali ni jua litandika ka dem fulani ka nini ka dem ka Italy kakalia lia kama tandikwa na chali jo. Kumbe jo kalitandikwa na msichana kiatu jo. Alafu ira inaitwa Rapture iko like msichana si kiatu, msichana ni barabara.
Yeah, you guy. Huo msichana anaweza. Tena ni ka beauty kale ka short hair you guy.
Kale ka bob. Inaitwa bob.
You guy ni ka beauty. Nimemwona nguo za home jo eh.
Wewe nikisikia kwa ukisupport Demi kwa na short. Yuko na short hair. You guy anajua ni budgetary reason. Sina wewe nafikiria. Iko hapa si lazima nilipie salon. You get this one has her own money. Si lazima worry. You get
hata earrings ni zile tumezoea za finje tao. Cheki picha zake na earring. Ni dem ka kofiti, ka kofiti.
Yeah.
Ka kofiti ni vile anashika matiti sana saidi
ndani. Okay, so rafiki lazima tukuulize then. Can Iman Helif get it?
You guy hata akitaka Johnny walk down the aisle. you guy zile za I do. Zile za I do. Unajua huu niko sure kabisa. Unless wewe ni mwizi ambao unajiamini. Ndio unaweza kuja kwetu. Because nikisikia tu knock on the door. Ani Khalif.
Knock out.
Hey. Security yako fit. Sijui ni kwa nini.
Sisi niko nataka kusikia jo. Ukisikia knock on the door.
Noko ndedo asina mwita tu. Naomba Khalif cheki. Kama ni mwizi mpige kofi. Usiguze ngumi. No need.
We might get you.
Hakuna ja excessive force.
Yani anakubakisha kwa kitanda.
Yako fiti. Yako fiti kabisa.
Okay, okay, you guys. Wenyewe. Beauty lies in the eyes of the beholder.
Yeah, na ni ametry kunionyesha. Ametry kuniingiza, you know, kuni make me believe you guy. Mimi sina imani na Helif.
Unajua msemo mmoja picha zake tangu akiwa mtoi. Huo dem tangu akiwa mdogo. Kakiwa katoi kwanza kalikuwa kana ka Rihanna and then kaka ka teenage. Kakaanza ka J-Lo Kimpango. Nini Rihanna cha? Picha zake akiwa mdogo kitu kama 14 15. Alikuwa anakaa J-Lo kabisa.
Rapture, si tuseme tu. Tuseme tu ja have ngono for me.
Cause okay, maybe J-Lo, of course. We were wrong cause media, the western media ilikuwa imetuonyesha how the sport wame allow trans women.
Yeah, kuingia.
Kuingia pale. Na check. But sasa it turned out that she was born a woman. She's a woman.
Yeah.
So ni kumaanisha she's even ako kwa the right whatever. And it was a perfect match kwa her opponent. But ni sawa, nimekubali. But umenionyesha picha zake za training.
Hii raya ya Joyce. Dema nafanana nani? Ile raya ya Algeria.
Haitua Lali.
Mares.
Mares, Joe.
Narasa yu rapcha yuko.
Aniambia.
Rapcha, Joyce.
Unajua.
Boka mejaribu kuniambia. Hii raya
inangalia picha za training. Training Dema meka sura ya kazi. Wezi expect ati training na pale ameka kwa beach zile za baby, I'm good. Wezi expect pictures fanane.
Okay.
Pale
okay,
kwa training unajia kwa sura ya kazi and then muscles. Hakuna muscles.
Yeah.
Hakuna muscles kiraya. Zinaonekana. Muscles za mguu na mkono. Hakuna azo kiraya. Hidi ya kiku hug tu vizuri. Unajua kweli nimehagiwa.
Yota si hug. Yoni rock. But anyway, you know, choose zako unajua be happy for you. We care about you. Kama Imani ana you know ana cause
Imani kasa. Wacha ni msifu. Imani. Unajua ni Mwafrika?
No, you get in Warabu.
Warabu, but
but
wish you guys all the best.
But pia udem alifanya hii controversy ya udem imefanya nika realize kitu moja. Hii story ya wanasema she was born with female parts, so that makes her a female, si ndio? Inafanya pia nafikiria jo. Me, I was born with male parts, but nikiingia kwa ring na Imane Helif, was I really born with male parts, you guys? Kuzula kinitandika jo mimi ni damn immediate. Tap, oh shit. Like where did it go? Isangalia tu. Ule na kutandika vizuri kabisa. Sasa the fact that here I nafikiri ni za steady kwa bedroom ya Imane Helif. Uga na kuheshimu. Na kuheshimu. Cuz me hapo siwezi. Ule.
Hapo uwezi. Akavua.
Akavua. Of course anishike na gloves. Ay ay ay.
You guys also unaanza kuimagine gloves. Si tuko bedroom affairs. Bedroom affairs unawambia, Imani, do you love me? Because I want to know. Before nitoe nguo. Kabu kikasirika kama. Waja lazima make sure anakupenda, you guys. Usi dem ule ati yako 50-50. What are you doing to me? You guy, usi dem. Ule lazima kuheshua na kupenda. Zile ata unamuambia, you prove before Allah. You'll never touch me. Yeah. Yeah, unaambia jo. I swear. Before huyo. Anaitaguaje ule wakupiga kelele kwa mosque.
Mwadhini.
Hey, mwadhini. Unampeleka jo. I want you to swear before Allah. You will never beat me. No matter the situation. Hey, juu. Kuna mihu dema. Dema kwa wataki katu ya naraye nye una.
Nasu na chikile nyesema. Just because you're being with more. Just because you are born with male parts,
yeah.
I manish you are a male.
Pika yeah. Kinitandika na kama.
Yeah, mi neza switch.
Tete anyone awake.
Neza switch. Alafu, nini, talking of, tuki go back to lera ya pole vault. Situka me notice, Games Olympics. Notice all two shots, always flat na demi yako before. Me notice jo, kana kushika jo. Noti kama ira yo napata, hata si ati ni deki ili flat na demi yake kabla ruke pale kwa pole vault. Pale jo kuna vile. Although mimi nikiwa hiyo raha jo niza kwa najichocha. Kukati ya madem. Niko like, I was supposed to be a gold medalist. If it was not for the blessings of the Lord. I am so blessed that even it stops me from from reaching the heights I'm supposed to reach. Unajitete yon yoga? Ni gravity ya bolingo na yon di okupul.
Disqualification yake imefanya hata hizo raya zingi. Unajua imechomeza raya zenye zimego through you guys. Kwa sababu kama ni day kime disqualify you guys. Hizi zingine ni kumaanisha. Ni average size. Nimeshinda lakini tuonane baadaye.
Unajua nchi gani?
Ilikuwa ni kamlami fulani.
Ni kamlami ka huko Europe.
Although kuna sports inakuanga tempting you guys. Kuna sports zingine. Njoo kama wewe ni dude of nare and you know and you've not gotten some. Like ufai kwenda kale ka short jo ufai kutokea nako jo. Kanaweza fanya utolewe in some areas na si kwa upaya wako jo.
Anapiga kama kale ka Kenya. Kale ka ku. Hapo kana goba.
Azia kwa uwezi mimi. Wewe unajua sasa shida ni? Bila nakwambia according to me raya deke iko melala. Aiko melala fully. Kuzako jo pia unajua shida ni kana kwa kadogo. Daiki ni za tokea inje jo kushindwa jo. Kushindwa. What is going on? It's the Olympics. Asa shida ineza mwa. Zizi.
Hapo Kenya ukatambui mino onage yako kana. Unajua kana kwa gana nini ndani? Kangodha kake ndani. Kakona kangodha kake raya.
Yeah.
And then kakona kakichungi.
Kale ka.
Kale
ka Irish.
Iko na tu. But as we kumbao unajana anakani kale kwa membao.
Yeah, but nini? Talking of Olympics, amja watch Olympics mako ka feel like there's a sport you could have participated in.
Mimi.
Yeah. Have you watch ka feel like unajua?
Yeah.
In another life I was this. Unajua fikiria. Cuz mimi another life kwa mtoi niko na fight sana. So in kwa mtoi size hizi. But in another life, I think I'm going to be a boxer. I'm going to be a fight. I'm going to stop. So I can't fight to save my life. So, but kukimbia, you guys. Kukimbia, I think, was was in our CC water. Mimi nakumkaga jo it was 1989. I remember it like yesterday. Kwa nimeenda wacha tulihepeshwa na dogi. Nilitoka hapo mbia mbio ingine John kihepa kwa nyanya yangu. You guys, during that time I could have won the gold. Unajua time life. Unajua kuna kukimbia for leisure na kuna ile kukimbia for to save yourself.
Take flight you guys.
Kwanza hizo dogi za wacha wagazimeni kati. See you guys. Zinajoga mgeni.
Kaya hepeshwa, wacha.
Mi kitu fani nilihepeshwa na taki. Taki jo, iyo mnyama siwezi jaribu.
Bata mzinga.
Siwezi jaribu kucheza nayo. Unajua mi siku wanajua taki wagazi naepesha watu hii. Mi likuja kira ya ilikuwa mesimawa kwa mlango. Nikazi ya kwa. Nini hii kitu? You guys.
That's not my name.
Nilisikia mdomo yuko kwa magoti jo. Karibu ni dunde na mini mtu hii jo. Sinikajichocha. Nikaitupia teke. Nikuwa kitu kama 11 years. Nikajichocha. Iba tamzinga nini yu gani nikaitupia teke. Wow. Kuli umali nilijitupa.
Yeah.
Ilipigia mabawa ikinikujia. Nilienda. Ndeni nikamwona kuzo yangu siaji jaribu kupigia yu batamzinga tena. Mwage napigia mbaka raya bigi.
Kusinajua gayo.
Zui ya taki,
eh? Wage napigia raya bigi. Walinemi wage napigia mbude na mwangu shachini.
Yeah, wage napigia security.
Hata goose. Kuna goose tatu. No one is hakuna mshataingia kijani. Cuz zinakuwa ngana tu nini zingine razor sharp.
Zinakuwa gani zilikuwa dogi in another life.
Yeah.
What am zinga?
Hizi zingine ziko na shingo refu.
Mikira ya?
Si ni uliza yuko.
Oh mkona zote.
Found out the wrong way. Niko nimeenda ku deliver cake hicho.
Zikuwa dogi in another life. Hey, raya si shait pale gele story.
Ndama jo.
Ukira hii tupatia story ya kuenda
kutro. Mwenye nimepelekea yu gaya na katembeza. Ukua taski. Nduru ziko ndani na inje zima. Kai, nikola
hapo hakuna kitu moja mbaya kaa kuhepeshwa na kuku. Kwa sababu watu wanaona kuku, wende wanaona sijui it's a different breed. A different species. Raya ziko, ah, wewe likihepeshwa na kuku.
Bata mzinga mina yogopa kabisa. Mr. Kagi jokes na taki.
But sasa, try kuimagine unakatia dem, umenda kumcheki alafu pate kuna jogom. Jogo. Makinyi. Alafu kuhepeshe.
Zile jogo wakana fight.
Who's the real cock around here? Alafu wata, msike tu dem wanya yiko like, I'm not even scared of your cock. Say it kwa nini? So I think it's vitu zote.
I'm my jogger.
Yeah. Ma whatever you want to give me, I already have. And it's braver than you. It's braver than yours.
Yeah.
So Olympics ni tena nimediscover. Nimediscover boy fulani anaitwa Masai Russell. Masai Russell yuko 16 years old. Anakimbia 400 meters for America. Yeah. 16 years old. Yeah, anaitwa Masai. Masai Russell ni dem. Okay, to come back to Masai Russell. Niko na bonga ya Quincy Wilson. Kuna Quincy Wilson. Quincy Wilson yuko 16 years old. Ameshinda so far ana hold the under 18 world record. Alafu yuko kwa 400 meters ya states. So atujue vile hiyo itaenda jo. Alafu sasa kuna dem anaitwa Masai Russell jo. Huyu dem tu nilionajua ki sprint jo. Is there hurdles? Juka na ruka vlera au kwa ruka viunzi na mati.
Ruka viunzi na mati.
Basi sasa yana ruka tu viunzi jo.
Viunzi
so kwa zile za 110.
Tu Masai Russell. Alafu najua Masai are known for doing what you get.
Jumping.
Jumping. Nikasi juu budaki alikuwa anajua
tukaka dem.
States bado.
Au lazima kwa damu ya Kenya. Waje states.
Kenya kuna watu wanaitwa Masai. Kuna Mark Masai.
Okay. Bar Masai.
Azii Masai you guys.
Hata Masai wa nini?
Masai.
Wa nini extrajudicial.
Shit, Rex Masai.
Rex Masai.
Shit, kwa nusao. So kuna Masai Russell.
Yeah.
Huu dem ni wa dem flani medescover hapo. I mean, he find akiwa very interesting.
Yukuruka viunzi wa gas. Serious, you guys. Nizine tule tu 100, tule twingi. Unakanyaga step mbili, unaruka step mbili.
Yeah. Waka ni serious.
Uto unajanisha ijaribu nikiwa high school. Nilipigia chini yura ya. Juu high school ilikuwa ni mambao zile ngumu. Zile ukiguza na mguwa zidundi. Unajiza Olympic ni ka light. Kaguza kana dunda. Situ likuwa tumetengenezewa na mbao. Kutoka kwa carpet.
You got. Hata nikuuliza Olympic kusha try ukajua. Ukiguza na. Ama you just assume.
You gana assume ni plastic. Situ lipatua mbao. Hardwood. ebony ile mguu inagonga na hiyo mbao inabaki imesema.
You get kuna
sasa ndio hata nilikuwa nakimbia ati mimi nini.
Yeah. Kuna mbao inaitwa ebony.
Yes. No, ni mahogany.
Skiza. Yes. Dr. Ebony.
I think.
Zi iko jo. Yeah.
Ebony.
Yeah. Ila utu chanua. Ila utu chanua. Kwa hivyo miko nagopa.
Najua sida.
Yeah. Skiza. Fine. Miko wanajua. Nikendika Ebony. Nalika tu Ebony. Kwa hivyo nikendika Ebony wood. So
that's another spot.
Ira ya.
See how those.
You guy what a big up to.
You guy.
Ira utuchanua. Your ebony is a dense black stroke brown hardwood coming from several species in the genus Diospyros. Sikio? Which also includes the persimmon tree. You guy ira utuchanua cho.
Ama ni ile category nyingine ikaitwa ebony.
And ivory in a make sense.
Yeah.
Ebony and ivory. You guy ira utuchanua.
You guy ni yomba. Na hiyo kwa sana. Hata nilikuwa na kushoto si ati nilikuwa nakimbia ati kompe. Kuna raya tu ilini challenge because ilikuwa kwa uwanja. Nikaniambia kama tunaweza jaribu. Nikaambia tu vile mnabishanaga tu mkiwa chuo. Hawezi nishinda you guy. Ukapiga magoti you guy. Nikaruka ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikashindwa kuruka. Ikaniguza mguu kiasi. Yule nilipiga chini hiyo. Yule kulikuwa na madem. Walinichekelea hiyo unajua nilikuwa high school hiyo time kuchekelewa na madem ilikuwa. Nilipata depression you guy kama
wewe. Eh, Raja, madem alikwambia you can keep your hard wood.
Eh?
I don't.
Damn. Okay. So Olympics nini ni me discover cause kitu moja of course imekuwa interesting the shooting.
Shooting fun enough. Nilikuwa na kushow.
Nimezimiss zote. But kumekuwa na hizi rahajo. Zimekuwa tu kishoot. Alafu so far kuna America na ameshinda, si ndio? Shooting. Kuna America na ameshinda shooting.
Kuna mmoja tunajua. Mwenye alikuwa na trend. Huyo hataki.
Kwa raya hataki jo.
Huyo wanasema sijui haja trainiwa, sijui bla bla bla. Ati ni natural. Kuna raya zikuwa zinasema ati alitolewa kwa ba.
Hizo ni za obvious hizo. But hizo raya zinajichocha, but inajichocha mbaya.
Yeah, hata hakuwa na any protective hakuwa na any protective gear.
Alikuwa tunatuma macho ine.
Hata kufunga macho. So at the cinema now, so like nasema, we know trained assassins when we see one.
Yeah.
Really talking like.
Niko pale iko tu. Na tandika hiyo kitu, but kitu kwa fani ni US.
So you try your spot.
Yeah, niko na hata mbaya.
You can't kill anyone.
Ah, mimi siwezi kuwa mtu.
Oh, ushajaribu you guys shooting?
Yeah, shooting.
Si alikuwa na ndaka
tu,
Ndaka. Talking about headphones.
Yenda na raya fulani juu inaitwa the Mr. Year. Brayo jo. So Brayo shan peleka ile area. You got una aim. Machika saizi vile niko hivi jo na aim jo. Niko hiki kitu naenda kutandika macho. Cha you guy inapiga floor jo. Kuna hiyo sijui recoil hiyo nini? You guy inakuwa crazy. So ukiona Raina do hiyo kitu, one mse anaelewa kila anafanya.
The trained.
Yeah, but hizi vitu zote of course vile tumekuambia ziko kwa GoTV. Acha tutoke hapo jo tubongejea a few things that may happen hapa Kenya and one of the trending stories on Saturday ilikuwa ni Sakaja. Sakaja alibaki ametembelea toy market. Alafu kuz toy market kuna moto ile happen. Inasemekana moto ilianza around 5 a.m. ikachoma vitu na pia watu. Four people were burned beyond recognition. Unajua hivyo? Four people were burned beyond recognition. That's so ira yake kabaki imeisha hiyo area. A lot of things didn't go the way he expected. Kuz unajua Sakaja waga ni wale wasi kuna msiba but yeye anaitumia kama like campaigning nene. So mnichekea je Sakaja?
Nicheke tu wase waki ni pelt ni is it pelting waki what wase waki aim at him
game chikira sasa kusema tu watu kwa rishama
nasikia ma pelt you guys inato
iko na hiyo word kwa vocabulary ko like
ile ebo nimemtisha
He weekend update imekuwa episode 96 zote. I've never used this vocabulary.
I've never used pelting.
Oh, okay.
Okay, our governor was being pelted.
Pelted.
he was running for cover. Now, of course, wasi walikuwa wamejam by his side you guy. the fact that you know, kulikuwa na moto zingine zenye zimekuwa zikihappen Nairobi. What will I think situation on the ground, moto ili kulingana na wao ni kama they are being evicted because of other other plans. And the fact that people lost their lives, you know, wasi wali jam. Alikuwa amezungukwa na raya. That's the funny thing, you got. Alikuwa na heavy security. There were guys taking blows for him. Na it was sad to see, you got.
Yondo kazi mi, naonaga siwezi fanya.
Wezi fanya job ya bodyguard?
Bodyguard? Siwezi jenga. Mi the closest to bodyguard jio ni shai kujaga ni kuimba ile ngoma ya nani?
Whitney
Houston, I'll always love you. Kana ishi hapo jenga. The only bodyguard niko kwake jo ni nene jo. Ni mjunia jo. But from jo, hapo ati ya kutoka leo wewe ndio unaenda kuwa bodyguard wa William Samoei Ruto. Alafu unani najaribu kumaliza ye. Ijua chafanya kazi yaki. Siyafanya tu kazi yaki. Ay, you guys go by like siwezi kuwa bodyguard.
Awezi zuia raya hivu. Walikuwa memzuia. Unajua kitu moja fani na ama bodyguard. Walikuwa wamemfunika kichwa. Lakini vichwa zao you guys ziko. Ziko wazi. Zilikuwa wazi. Lakini kuna raya moja. Alikuwa mjanja. Alikuwa mbele ya meinama. Anajifanya na mfunika isi.
Kuzi nini, ucha, kitu fani na bodyguard, bodyguard wa president, you have to do your job. Bodyguard wa MP, you don't have to. Ajua MP, mostly na kuwaga ni raya mkonayo, ili ya watu siwe engi. So da chikita ndikuwa risasi, njituko, mimi ya tasiku hafu, mimi nilipata heka, hata yari ya meku, tuko, yata yungu leko shie. You didn't do your job, kuzi ajua ya president, the probability, kutakuwa na kamera, so chika ya Trump. Kamera zilikuwa hapo tu.
Yeah, kamera kibao.
Yeah, kwa hiyo kuna dem tu ali step up kwa hiyo stage. Kwa hiyo konene. Leo ni siku yangu ya mwisho lakini.
Oh. Alikuwa bodi dem.
Yeah, kuna dem, yeah. Secret service. Kuna secret service hapo. Like, hata ukimona kingia kwa ndai, dem ndio amesimama hapo akiangalia iko zile za iko nene. Yeah, kuna hiyo nene, but mi siwezi kuwa bodyguard. Hiyo siko ba. Kwanza vile naogopa juu hata risasi inaweza tandikwa juu ni ya Ruto hapo mimi nimehepa.
Huwezi kuwa aid the camp, you guys.
Yeah, jo. Ruto sayo ndio yuko like, hey, where is Faruk? Inabidi jo sa Faruk take over job yangu.
Lakini like Ruto nishaona akitoka mbio. Akaira eneza ngojia danger. Ujia na video zake akienda teke. Ziko. Anakaa eneza lia moja jo bodyguard. Where is Ruto?
Lakini mapoliticians wa Kenya wanaga nini? Wanaga security. Kuzi hemi mshapia ile. Mkele video ya Raila. Lakini Raila walishiaga. Kuna place walishia jo. Alafu ngombe flani kago wild.
Ilikuwa ni western.
A mad cow disease. Oh, yule Raila alitoka hapo mbio. Iko. Kwa zile za teki. Kibaki analeta ujinga. Pia wana. Yuge alitoka hapo jo. Alitoka ga.
Raila unajakasha amnukia mara kadhaa. Jibodo kuna time alienda coast buda flani akamuamua.
Yeah,
alimuona uwojo.
Yeah, hiyo kana
alimuona uwojo mboko kama
akona bodyguard. Oh, buda naga bodyguard.
Hata na shida kwa ametupambao. Jua buda alimpiga nyauni kai.
Kaza. Kabla nini? Yeah.
Alimpiga kai ine kabla
afikiwe.
Aliwapo.
Ndio.
Alichapa mabokara.
Yeah.
Alionwa.
Alichapwa kadhaa, bokara au kadhaa kabla nini? Kenya kunaga nini?
Alafu leo sio alikama, aliwazushia. Check hiyo video. Mlikuwa wapi bwana? Niliuliwa.
Yeye naga bahati cuz yeye ni incident tatu. Ngombe.
Okay.
Yo, alafu ingine ile ka stage kalianguka. Cuz hiyo zote ni security. Unajua hiyo? Ngile time ka stage kalianguka. Hii haja iko na bahati. Haja iko na bahati.
Kusika alafu najua shida ya stage. Alikuwa katikati jo. Sio alifika chini and then mabodyguard wakamkujia juu. Guy walizushiwa because hiyo stage naye nikaliumiaga. Because alipotea kitu kama wiki mbili kabla aonekane tena live. Niaje huyu ni Rapture Scientist hapa hivi live and director. Kabla show iendelee, remember Rowan and Katri, Rapture the Scientist, Rowan and Katri, sahi iko live pale hivi, iko nini.live, ingia pale, ni only 500 shillings. Jilikuwa ni kiraya kabisa.
Yo nenejo, yo, but I think politics imekipio raya fit, jo. Kwa kuna vitu wana piti ya gazi, yo age yake ni kumia hapa isuwezi piti.
Kuna bado video ingine ile kama ya Sakaja bado ya Railo, jay check, ile mawe zilikamu kukamu.
Yeah.
Hey.
Oh, yes, kucheki gini.
Inakuaga ile raha imemwekea mkono hivi kiraya. Anamfunika ule
body. Oh, hata kuna time kuna video nyingine, sijui kama ilikuwa ni delegation ya Ford back in the 90s.
Ndio hiyo nakwambia, ile amevaa kinini.
Ile anajaribu UK kale kakangol. Kuna jaribu
anakachungulia, alafu unajua hapo angeweza kuwepo. Because alikuwa kwa podium and then Mavis kaanza kukaa.
Yeah.
Kamsa kwa podium, blanda inakwanga mneza enda kuhepa.
Yeah.
Ka stampede katoke pale kwa stilodo to stairs utwa. Ka stampede katoke hapo.
Yeah.
Umie. So, hiyo ya 90s naikumbuka. Ule bodyguard wake mwenye alikuwa na mpatia mabig up juzi. Anakwanga na bodyguard moja mofa ende alikuwa kwa hiyo video.
No? Yeah, but politics waga serious. Politics kama hauko ready ku... go to the other side, you guys, jati
bichana. Alafu sakaja pia acheze chini, si time ya kuonana na raya.
Ajaribu
jo. Kwani hawakumpatia advice?
UK lakini uchwangi Kenya. Unangojaga juu nini imefanyika? Kumeharibika, acha niende huko haraka nionekane. Hii inaweza ni guarantee 2027. I think ana ira.
So utokea time ya evictions, time ya fire, kama ile time ya floods na cheki. But inaitwaje vile unasema like anafaa take precaution cause unajua hata hizo raya we are not sure kama walikuwa ni bodyguards
unasema kwa raya za kawaida
ilikuwa
raya
maybe alikuwa
anaona kama arifu zake because alikuwa na kuna raya moja nili notice DNG ule alikuwa msanii. You guy huyu mtu ako na mbio jo. Aliona tu commotion. Na kungoja hata mawe. Ali camouflage katikati ya raya. Piga ye mawe.
DNG akajitoa.
Alijitoa.
Yeye ndio ni nini? Yes ndio anaitwa nini?
MC wa Woodley.
MC wa Woodley jo.
Yeye ni MC. Alitoka jo akahepa. So finally sasa wakienda kabisa mamawe. Sakaja alikuwa mbaki na raya tano. Raya ine zimemzunguka hivi moja inapanga vile itaepa hiyo ilikuwa mbele. Hiyo ilikuwa ameona mamawe.
Lakini wewe mwenyewe pia jiulize ungekuwa DNA? DNG?
Yeah. You guys yes in.
It's raining storm.
Mawe.
Zo kwa sakaja.
Yes in God.
You get tear gas is one thing.
Yeah.
Check. Mawe. Mawe.
Sio mimi nakwambia jo. Mimi siwezi.
Nani yule anatoka mawe?
Mimi niko na za obvious jo. Mimi niko na za obvious design. Like this is nimeenda place fulani niko like as you can see we as the Ikonini podcast we've held hands with the first daughter and we brought upon you this project. This get to eh? Alafu nisi kwa audience spot. Edi project march ya niko like. Ukisikia ga hiyo ni time ya kuarada. The next thing yeah nione projectile. Hii projectile nikihatisha inapata first daughter. You guys una hatisha. Itadina babako baadaye.
Because Minister of Health ita take cover up.
Miss Wesley.
DNG yako na kitu inaitwa crowd psychology.
Ni serious.
I'm a master crowd psychology.
Huyu ame.
Anajua sasa hizi chance. Hizi si chance za kawaida you guys. Wewe sio hizi face.
Ujai toka area kuna mawe.
Asisi kuna ile truly happen kampo. Unasema ile kampo?
Hapana.
Eh.
Ile time wameenda kukata ndizi ya jua.
Yeah. Hiyo lakini tulikuwa tu threats za wajaka. Like ilikuwa tu tokeni hapa kabla ni.
Mimi unajaribika
na solution.
Mimi sasa iko hired you guys.
That's all you need.
Shake kwa hired.
Ah you guys. Nikiwa msanii. Si ati nikiwa gidhara nishai kwa hired.
Fanya.
Nikiwa hired na commander you guys your time.
Mwende mchachishe.
Zi. Tukapewa ma t-shirt you guys a PNU. You guys ni tulizi toa juu kuna raya moja ilikuwa imenichanua. Nikamwambia umeshaienda vitu kama hizi tena? Nikamwambia sijawaienda. Nikamwambia tafuta t-shirt ya ODM. Uvaenda? Alafu vaa ya PNU juu. Ndio nilijua hii raya kumbe iko na experience. Aliambia ukisikia tu woo.
Unakavua.
You guys likatupa kwa mtaro jioni kaingia kiraya. Nini shida iko wapi? Kamuflaji kwa hizo raya. Ya pili naye tulikuwa wasanii. Tulikuwa baka na Waire you guys. Tulikuwa mimi Waire alikuwa tumepeleka raya isidini tagwa Yusuf. kumbe kuna area fulani Calif inakugairia opponent wa haya tuko jia trailer
siku za Johnny
sasa
kwa ndo Johnny
Johnny
alidedi
sije aliendaga wapi ndio alikuwa mandevu
Johnny wa Isilia
sasa hiyo raya kumbe hiyo area Calif ilikuwa ameshika kushika sasa mimi ndio nimeshika Mike MC wa area yako hapa hii side
yeah.
And then tulikuwa nile raya ilikuwa nafanya nga job ilikuwa inatangwa ma DVD ilikuwa kwa media you get tulipiga kona fulani nikasikia pu nikashindwa nini kumbe ni mawe yapiga lori tulikuwa baka na Shebesh you guy nilikuwa nataka kuintroduce Shebesh you guy lala chini kwa mguu zangu jo
Shebesh
moja ilikuja jo you guy kapiga nini hapa jo
singemfundika kama Sonko
you yes
you guys ni mimi nilishuka mimi sikaa kwa hiyo stage
kia ungefunika yeye kama
Sonko
yeah, okay. Hey,
you get your time.
Yes. Eh, yeah, ningekuwa hivyo. Kisketura yeye na uswe kwa maske. Sebes. Sebes.
Tibaje.
Sijali.
The coast is not clear yet.
Sebes. You can Mike do this for you? Eh,
yeah. Oh, kama ujui mawe. Eh, mawe ni mbaya.
Eh, mawe ni mbaya.
Mawe, because mi hata sikujua mawe zimetoka hapi. Vile tu moja ligonga lori hapa juu. Kwa hiyo na kaa tenzi na kuja.
Yeah, hiyo najua. So, li shuka lori ukaenda. Yeah. Hauko umevaa kitu yote ya kukuexpose.
Zii, nilikuwa nimevaa ODM. Si nilitoa. Nilitoa kiraya.
Zii, si, hii nini? Hii ni kamkunja kwa ODM. Na Johnny ndo alikuwa ODM.
Johnny ndo alikuwa ODM?
Yeah.
Sidhani.
Yeah, Johnny ndo alikuwa ODM. Johnny alikuwa ODM.
Johnny ndo alikuwa ODM. Just kwa tumekuwa
Ibrahim Renfo kamkunji MP on the ODM ticket in 2000.
Basi tulikuwa tulikuwa the other side. Because mimi nakumbuka tu ile tu nilidu because nilikuwa nimejua tu from day one. Hiyo tisho lazima kuwe na nguo nyingine ndani.
Yeah.
Niliingia chini ya lori sababu lori ni big. Nikaitoa kani matokeo hasa mahali mamawe zinatoka.
Yeah.
Hiyo side nyingine. So sana face hizi raya zinatukua mawe ndio nisikani kama niko na hizi raya. Eh, tulikuwa maka na ile inaitwa
So waire aldo nini?
Awali lala tu hapo chini mpaka kinajua.
Oh, jua pia alikuwa.
Nani area yao jo? Jua kali. Game mawe zinakama.
Yeah. Yeah. Lakini kwa alikuwa amechotewa ka kitu jo risk life. Kupita jo perform hapo.
Kwa wasanii wengi. Kwa lori. Kwa wasanii kibao sana hapo juu. Tulikuwa tumepatiwa ka kitu. Mimi nilikuwa tayari nishaanza kuwa na dalili. Because vile nilikuwa nabonga kwa mic kama MC, nilikuwa nacheki raya zirespond jo.
Ashido, what's going on here?
Hey, raya zirespond. Yuli nilikuwa nauliza, mnataka kuishi maisha kama hii kweli? Kuna raya zimenyamaza. Mnataka change? Nilikuwa nimepatiwa ka script.
Ilikuwa ni chano tema.
Change ile inakuja. Ojawa hiyo.
It's time kwa chana na tagro. Oh.
Oni uliko change.
So mimi kutoka hiyo time wagastaki biashara ya mawe. Wagastaki hata kidogo.
Cuz mimi mawe nimekuwa na experience mbili. Yani mawe nimekuwa na experience yes mbili. Nikiwa mtu huyo of course nishaepeshwa na raya fulani kirusha mawe. You guy nikuwa nakimbia alafu sasa nikiwa kampo. So nikiwa kampo nimempa tena gaile story. Hii ingine ya ujakani mawe haikukimbia. Ilikuwa niko na mbira ya tusheshia ga Kisumu jo. Mimi na Muki Gara guy na Ryan inaitwa Difre, Freddy. Tumeishia pale jo tulikuwa tumetoa ngoma fulani ya kijaka inaitwa Jerusa. Get tushaingia kwa stage jo. So tuko like hapo tuko nyumbani bwana. Like tukiimbia hii ngoma nzuri hivi hatakuwa. So tuko like Jerusa. Jerusa ni nini? Tumetandika na kijaka. Sasa hujo tulianza yo yo. Hapo ndio kijaka unasikia kama marchia. Yo chasikia yo marchia. Unajua hapa kama nuka jo. So tuko pale kwa stage. Sasa tu kuna raya moja tu iko natutakia. Iko tumekuja kuona jua kali bwana. Yo kitu gani? Au ya mbele ingine. Jogi wango ya. Jogi wango ya ni these people are burning my stomach. Yeah. Yo burning my stomach.
Numiza matumbo.
Yeah. Yo inamaanisha nini? Literal translation is they're annoying me. Yafu ikuna kunywa. Kwa like eh. Kasikia inaleni tuna yo. Yeah. Yeah. Abu diro chupani. Kudira chupani tarusha hii chupani. Hey, vile tulisikia hivyo. tulitotuma yozetu jo tukiendanatukumaliza jugae lazima
uchesitupiwa nini nikiwa napiga komedi tambo nikiwa raya vioja
mwenda pale kama lamba tuweke
kama lamba tu gani nimebonga Kiluya nilikuwa nimeenda area ya Wakamba you guy mlolongo kila mtu amenyamaza you guy kuna Raeli tupa pekele yenye pekele ya chupa ya pombe hiyo ndio ili inside jo togeni hapo tumeka meza kwa stage nimekuja konyo kokoko nini
maisha ya msanii
maisha ya usiku ufungue ile konyo yako boko nikitoka
ulifunguka
ile ngai imaginary door you get and then kuna raya fulani kwa na wako nayo jo inaniambia kodi umefanyia nini watu niambia hakuna kitu nimefanyia niko mimi nimeenda tu bila uliniambia nifungue konywe na niulize jirani yako wapi nianze kukua jirani ya play ilikuwa nimekaa mkwaraya nimepata iko na food iko kwa meza nikule
oh ulecha dishi
safety first. Eh. Alafu hiyo ni swali ya kipumbavu. Hiyo tu uliwafanyia ni. Labda. Please ni songa tu. Damu yangu ni. Ayendani na damu yao. Inakuwa gayu. Kuna time crowd wakati ni hostile, eh. But miss the second time iko usani. Second time ile story mpatia na aga tulikuwa kampo. Tuko tu raundi. One of our dudes iko inaendaga gym. Sarapta kaa wewe. Tuika mwa kugonga tumjaka fulani. Tuko tu fresher. Sisa hiyo tuko 4th years. So, ira esha gonga utu tumjaka. Yeah, the next thing nisikia ni omera ere kidi. You guys kutaka kusikia. Alafu, pia umse tukwa na ee. Alikuwa ni mluya bo. Tani mluya naelewa kijaka. Ira eri tupita. Iko viva teams. Ilienda turu. Sa hiyo. Yo ndo umeanzisha nini hiyo? Alafu you guys to fresha tumjaka. You guys tulikuwa huko nyuma tumecheka juu. Kwa tulitoka pale. Kera ya muscles imetupita ikienda. Yeah, so hiyo ndo imekuwa experience yangu ya nini hiyo. Ile kwa hiyo Eric. Alafu hiyo siku sijaisahau kwa nilifanyaga kitu kingine that I'm even ashamed of saying. Ushaitoka mbio alafu ukexpect mawe inakuja so unatry kuprotect kichwa you guy nilikimbia alafu nikafika level fulani nikaanza kufanya mkono hivi you guy nikihopka kikuja ka projector nitaka gonga kaende yeah but you know my experience kikamu to kidi na
mimi funny things jaikuwa kwa
situation ya kidi
yeah ya kidi mainizi tu za tear gas yeah ni tear gas na rowdy youths but hawajawahi kwa wana nini wana hal projectiles you guy
yeah
oje oje itolewa mbio na manini
izi
ina fauchore wewe inakuja kuwa kwa manini mob kuna mingi sio itokea lakini si zile mimi natupiwa mawe juu githare ilikuwa anga all the time kwa na politics lazima kutakuwa goons na goons
both sides
both sides goons na goons kama sasa hiyo time ya sakaja ako na bahati sana
because na alikuwa amebeba nini si unajua lazima ukuje na help alikuja na nini
sidhani kama alikuwa amebeba kitu. So bile video yeye amepost, juu kuna video amepost.
Yeah.
Na sasa kuna raia zinamwambia hii si original video.
Jo raia nichekera nani?
Anamwambia weka video yenye ilikuwa.
Funny enough, one of the people anamwenjoy hivyo ni pikipiki ponki jo.
Pikipiki
ponki jo anamwenjoy jo Buddha put the real video. Yo raia ilitoka hapo mbio nyingine ijua.
Juu kwa hiyo video yake origi anaongea tu na raia. Nazembe tosaidia mmechomekewa. Ni zile tu kata wanaambia garaya unajua umechomekewa. And then unajua toy market ni wanabiashara hiyo. Na sasa hii biashara iko mbaya. So I think walichoka na hizo maneno.
Kwa sababu unajua mwa philanthropy ya jabu jo you guy. Unakaa tu chini kwa ofisi yako kwa sababu wamechomekewa nini kwa hapa? Ngio na beba tu ma box zote. Pato kuna na nguo mzee. Alafu kuna tule tu condom jo do not sell. Najonga not for sale.
Yeah.
Usikie Ruto anafanya ngono na sisi alafu. Yeah.
Jo. I think these are promises sana sana ukiwa you know kama ume lose everything. mko hopeless you can. Alafu zile unajua kama compensation wanataka kusikia tu compensation.
Yeah,
kitu match the losses. Unajua kama unajua unasemanga unajua tumepoteza vitu za mali sijui laki ngapi. If you game to get blanket.
Wanachoma.
Uko on chapia about
the floods. The floods. Floods are gathered, you guy. Wale watu walinini gidhare, walipewa unga, mafuta, na ilikuwa ni? Na sabuni.
Yeah.
Na maimayo pia. Umechomekewa, una mahali pa kulala, umepewa unga. Mbo sasa umepata kitu ya kula leo jioni, kwa hata stove sina.
Like you man. Walipewa unga juwa kwa na maimayo.
Eje. Na hiyo kukoroga sasa. Maji. Tayari mai ni mai hiyo you guys.
Imeenda lakini mko na mama.
Mko tu hapo na.
You guys hata wanatolewa teke. Niliona kwa news jana. Hizo raya za mai mai. Na apparently mali penye walienda sasa kujenga. Walidunga hapo. Unajua raya zikiti flood ikitokea. Raya zikuje zi kama inland yako. Zikuje zidunge hapo.
Kuzitoa gahani.
Ya zikimaliza kituka 3 months. Nasianga, hey, hii shamba ni yako na mna gani? Hii shamba ni yako na mna gani? Unajua kuna Rez li try kudu hivo Air Force. Wakaoniwa na Air Force.
Oh.
Siku ya post-election violence. Rez li kuja kwa gate ya Air Force juu kulikuwa na uwanja. Uwanja kubwa imeenda na fence. And then sasa huko mbele kuna stage ya magari. Rez ilijaribu kutolea masoja hizo. Ilitolewa teke. Leza, hai, hapa tulipewa na Kibaki.
Yeah, inakuwa ngumu. Ito.
You guys ilikuwa zinataka kudunga slam kwa geti ya Air Force. Jio kuna Rez na kuagana za ovyo.
Rez za Kenya jio na kuagani nini.
Juzi ilikuwa zishanza kudunga. Unajua ukishaona tu structure tu inaka kibanda ya kuuza sukuma. Jua kameanza kunuka.
Inaanza hivyo.
Hey, inaanzaga hivyo. Inaanzaga hivyo. Because sasa atakuja dunge nyuma yake keja and then side and then nyuma and then mwingine side. So by the time unakamkushika rada inakuwa ni blanda. Hata hiyo area hapo sivyo katikati ya sivyo na umo kuna area inaitwa KCC. Ikianza ilianza hivyo.
Kimchezo tu.
Ilianza hivyo kimchezo raya moja ikakuja ikakaa. Ndeni katengeneza kakeja kana kaka kama magunia. Kana kaka tu kanaweza enda hata na upepo. Kiasi you guy. Ilikuwa ni wo. Ilikuwa era hiyo imekuja na panga. Ujui shamba nilinunua lini? Alafu iko na raya zake zimetoka ghetto. Sio kazi zilikuwa zimetoka dia ama gidhare. Zinasema tuende kwa lands. Tuende kwa Ministry of Lands.
Ni serious.
Ni serious you guy. Hiyo shamba ni ya railway sababu hiyo area railway imepita. So kuna distance. I think ni ile iliachwa na gava.
Yeah.
Ni ya railway. So hizo raya za maimaa hiyo zilikuwa zimedunga hema kabisa. I think sawa walifukuzwa. Walifukuzwa kabisa.
Lakini hawa sakaji nafikiria wameachwa juu ya mawe.
Zizi. Lakini wameenda hasara. Wameenda hasara hiyo toy market.
No, nasema hizi raya zimemkaa.
Oh.
Wameachwa juu ya mawe.
Wameachwa juu ya mawe you guy.
Mi pale siwezi cheka na ye. Lazima atoeka kitu. Kati kitu mzuri. Mi hakuna vile na kuprotect kutoka kwa maweka hizo.
Na kama wagana kujenga. Unajua wagana jenga hizo raya.
Yeah. Hafu zile raya kwa zinarusha mawe pale hazikuwa professional. Kwa zile mamjaka za urujire. Yuge urujire. Hey, yuge inakutandikaga joka bullet.
Yo, nishaona game mpiga mtu mgongo. Akaenda chini yuge. Chini straight jona si kichwa ni mgongo. Juna kujanga straight. Kijangi hivi. Yaka bullet.
Alizataka kujua ira ilikuwa ina bonga kwa speech ndio watu wakajam ili watu walifikaje hiyo level.
Ile video yenye amepost unaona tu anasikiza watu. Anawaambia wanzee poleni nini anajaribu kuwasikiza. And then sasa ile video yenye watu wamepost sijui hata ilitoka wapi. Juu imekuwa tu katikati mawe zikianza. Hiyo video yenye akipigwa na mawe. Atujui kama alikuwa anaongea akajamisha watu.
Juu imekuwa tu mawe za ovyo. Zilo naona leo umechomekewa. Ukichomekewa hivi inanikumbusha mwezi wa June 25 walichoma pale City Hall. pia mi nilijionea moto joraya sitaki vitu kaa hizo sidhubutu jo kuleta situation yako ile iko covered na taxpayers money utrai kuirelate na relation ya nini but so story ingine pia ilimake headlines of course ilikuwa ni story na mathrif kadhaa zinasemekana pale tao ziko na impunity haijuani na hizi mathrif zinasemekana ziko owned na Nick Ruto so kile mimi nasema hizi ni ma allegations cause haini make sense vile mimi naweza kuwa mtoi wa president na nikuwe nikimanage mathrif you guy mi kwangu I make any sense so haini make any financial sense like Nick Ruto ni msee. He can just wake up and decide kutoka leo yeye ni CEO wa Western Hotel. Ama amke tu hivi amwe like hizi kuku za babangu zileta 1 billion. Si mimi naweza fanya zilete 2 billion. Unajua like asioni kwa nini ira haya. After kuona buda akiuza kuku zinaleta bilioni tena. Wacha isikie nini? Mseko na mathrif na ni bilionea niambie mzee mmoja
ni ngumu hiyo kazi ni yao
ni ngumu
biashara ya mathrif ikwagia the faint hearted
in fact hata watu wengi wanasemaga wale watu utoboa ni mtu alikuwa makanga dereva owner
yes
au ukitoka tu nje yuge ukatoka tu nje useme ati eh naona hii route ya Dandora ina tengeneza pesa uweke dinga yako hapo mpya
utashangaa
utashangaa mbaya utashangaa. So hiyo ni biashara ya wahuni. Hata vile umesema hiyo raia inafanya nini hapo. And then ako route mbaya, route ya Ronga.
Wao iko ni route ya Ronga.
Yaani route ya Ronga. Eh Ronga ni noma you guy.
So nyinyi mna believe that hizi matrini za Nick Ruto.
You guy anaweza kuwa ni zake you guy. Unajua tena mababi try ku venture sometimes na biashara za mahasla you guy.
It's exciting, eh?
Yeah. Maybe aliuliza Shalini ile time ulipelekwa na daddy Owen kwa matrik ulikuwa.
So it was exciting.
It was exciting. Yeah, yeah, yeah. Then maybe Niraya, maybe see, he's not doing it maybe for the money. But ile
ile ni for the culture.
For the culture.
Okay. Okay. Gotta keep the matatu culture.
Kuna nganya. Kuna raia unapata ngazi zikona zina own vitu zenye as it makes sense for them. But maybe ni ile ame try ku hata kwa mtaa hata gidhare huko sangi kaleka kababi kalikuwa kana shina kaki hang out in the wrong place na wako tu sawa unashangaa nini bana unataka kutucheka ama nini
kuzio hiyo biashara matri kuzimira jo matri jo ni nimezionaga like and every time I think about your story jo wagatuni trauma you guy
ushajaribu hiyo
busy ya matri msali try home jo ni bro. Kaka kumwendea vizuri. Kwa gibi ya shara nini.
Inataka na kama una own when you drive.
Yeah, kwa una own when you
drive. Sasa hiyo ndiyo was. Wacha ni kuambia sasa.
Nikuwa conductor, uchukue pesa, sindio?
Wewe ndiyo mwenye gari na una drive. Utaona madhara wengine ujawahi ona. Hiyo ni kiraya.
So nikuwa conductor ama?
Zii. Hizo raya zinataka guzi pe.
Na sindi ina kombe sasa munaamua tu. Mkwe conductor, jumindo na handle dojo.
But hii route ya mtaa, na cheki wase wengi sana ndiyo wanajidrive hizo ni.
Sasa labda hiyo ya mtaa, lakini hizi route za Nairobi, zenye lazima ulipe sijui pesa ngapi, inakuwa expire hiyo namba. Kuna raya fulani, kuna raya fulani liletaga kaka Nissan, ikakaeka 32, yuga, ilitua 60K, ilikuwa raya ya butchery. Alikuwa analia. Sasa itakuwa namna gani hiyo pesa yote sasa tina hapa tu ya mbele ya gari mtu ananiambia pesa.
Na inakuwa gani ticket or leave it? Unajua? Inakuwa gani ticket or leave it? Kama
uwezi fanya hiyo 32 ya Dandora uwezi weka kwa kio kama uja tujenga. Hiyo time hakukuwa na sako. Hiyo time hakukuwa na sako. So hizi raia zilikuwa zinaitishile dozi zinataka. So kuna raia ilikuja ikamwambia ati kuna raia ilipatia na 30K. So ikaenda kwa hizo raia za barabara. Yeah, na ule mwenye mlikubali na that you guy ilifukuzwa. Ilifukuzwa.
Wanataka 60 wado.
Wanataka 60. Wanataka 60. Hiyo biashara ni ya wahuni. Hiyo biashara najuaga. Kama hujaifanya hiyo biashara ya matatu. Lenga tu kubai matri.
Na sasa hii story nani? Mnaionaje? Hii story ya Nick Ruto. Kuzima matri nasemekana ni ya impunity mbaya.
You guy jina imepewa.
Inaitwa
Money Heist au Money
Heist.
Hey, inaitwa Money Heist.
Yeah.
Oh shit. Okay.
Inaitwa Money Heist.
Serious, nimekutana nayo leo. Hapo City Mortuary. Imepita roundabout. Nilikuwa na raia ya Nduthi jo. nduthi imengojea na nduthi kasikia pararira. Wajua raya za nduthi zimeondokea because hiyo watu kuna impunity, si wao? Mi raya na imenionyesha nikwambia, oh, wenyewe pia nimeona wenyewe ni matri.
Alafu suko natuambia ti nini dere ni TikToker. Hey,
dere nika TikToker, nika ona online you guy. Kana drive kwa kio, kana tutoka kikale, hiko gitu. Jibila kana dance design ya kiocha.
Yeah.
Juzu style zake zote ya kuna style ya nae, juzu style za nae na zimezea. Zile za anguka nae. You guy kana dance zile ya kujuguza hivi. And then matri imeenda. Matri iko full speed. Raya iko kwa TikTok, yo you guy.
TikTok, yeah. Anapenda kuzitoka. TikTok. Sura
yeye imeandika the driver wa hiyo matatu is a very famous TikToker.
Yeah.
Kwa TikTok.
Oh.
Akiendesha sio akashare hiyo video. You guys watu wamejam. Wanasema, unajua shida ya matri, kama vile ile design ya ile matri, amjuagi nini naendelea huko mbele.
Yeah.
Juu kuna kongana.
Yeah, kuna either ni screen ama ni.
Yeah. So unaweza kuwa uko ndani ya matri, you guy unaona dere kwa TikTok kwa who driver na risk maisha yao. Ndio kumbe ni dere wewe nyinyo. Uko ai, who driver hata tum report. Hii ni mambo gani? Kumbe ni raia yenye na drive juu ndio.
Alafu ja wewe dere ameka. Call the driver. Ndio na call us. Hey! Koni wewe? Raiko hapo mbele ki risk life yenu. Cuz argument nyingine pia nimesikia timi makanga ni makarao. Nimesikia story. Yeah. Ati dere ni karao na makanga pia ni karao.
Yuga na karao. Hata sinema kwa mbele kaka mkale kabisa. Ana kamkale kaocha. Sika nai. Because vile amevaa na vile ana dance ni sira ya nai. Sira ya naye hata kidogo.
Jira ili try athletics ikona no.
Jaribu niko shua hata vile ilitokea kwa news. Niko shua alikolo. Ocho jara ya zaucho waga hivu. Mwana ya matati, ayo matati kwa kasitse ni ayo matati si mindo treba. Mindo treba yo matati kwa kabari. Ngocha asa walete picha angu mtachionia vile mina endesha hapa na yoko. Ura ya zaucho waga zimu believe. As in...
You're notoriety.
Ukitoka ukitokea na vitu kama hizo, maybe kawa we ni donda. Umekam na hii na umepata job ya udonda. Uko mbele mbaya because una believe hiyo ni job ya watu wanai.
Yeah.
Sio ni kama wanuiti warui ama wagani. That's still the kawaida.
Yeah. Cause so, yeah, but sasa nini hii matri tuseme ni mtu ya Nick. Kwenye hiyo mtu hii ni Nick. Unafikiria Toyen ana feel aje jo? Cause Toyen tayari kuna shida za kutosha. Na need matri iongeze kwa shida zake kweli.
And then imemletea shida sababu ya strike manzi. Watu waronga wamesema wata strike.
Kwa ni matri imekuwa kitu nini? You know, parts ku understand.
First of all, haiko kwa sako. Unajua nafaa kwa sako. And then number 2 haipangi line. So matri zikikam ile imetoka ronga inafaa kusimama nyuma. And then ile ilifika tao mbele ijaze ikie. So ile video alikuwa ameshare udere kuja kama amepita matri zote. And then ana reverse you guy with impunity.
Oh, anaambia hizo.
Ana nyongo.
Ana reverse with impunity you guy. Anasema mbele ya.
Oh, ndio alikuwa anasema ni gari ya serikali.
And then sasa Donda anasema hii ni GK. So anasema ni GK you guy, government of Kenya. Sasa hizo raia zinasema kama ni GK sasa si ibebe askari you guy wanazusha. Because
cause funny thing even I think most of the guys wenye wanaonizo za runga. Hizo zenye nizi. Chukuna zile mat za ronga poa na zenye nizi. Hizi zinasemekana nga pia ni za makara.
Ya, ni za makara.
Ya, yeah, zina kwa za makara. So ikuwe inogopwa. Hata na makarao lazima ikuwe tuni hivo.
Yeah.
Sema juwe, kisha maliza shugli juwa gainenda ina Park State House.
Kisha maliza heist.
Yeah. Yeah.
Alafu wako na moto na dere. Wanasema driver mwenyewe ako na nguvu kuliko polisi.
Eh, oh.
Wako na moto na dere.
Si unakwambia juu ni jua dere ukiona ile accent.
Eh.
Pigia Toyen. Hapo unajua squeeze namba ya Toyen iko public. So unapatia tu raha itaogopa hicho. Yeah, unajua namba ya Toyen iko public.
Niliona miguna alia.
Yeah,
miguna.
Patia tu raha. Furahi na call pia pia uko hapo matetni kwa sababu hataki chukulia alafu atumani na chukulia ajua alafu the next thing ni free him. Umegomisi
ni serious kabisa. Hizo raya zimejam by the way. wamejam sana because niliona huo mbigi wa sako anasema hata kama ni abductions wacha watu abduct you guys.
Okay.
Anasema hata kama wataamua kutumaliza lakini hatuwezi fanya kazi hivyo sababu unajua dinga inafaa iende hizi dinga zote zinaendaga tuseme round kama malika runga zinaanza na round 7
ingine achapata 12 yeah.
Ingine inapiga hata 15 because haipangi line so inaweza na baka runga ipate Rahel kwa bado kwa line iko kama number 5 na baka runga imekaa imebeba and then imeenda imekaa imebeba imeachia Rahel unajua lazima wakule moto lazima wakule moto
okay siko anajua hiyo ndio kitu inalitashinda
na kata ni kama huwa mkasa 2 asubuhi sio matiri wa mkafo
so lakini wacha sasa niwaulize jo ungekuwa part of the Ruto W. Samuel Ruto Estate. Yeah, nungi wanafanya business gani?
Mimi.
Nungi wapado the estate. Unasikia vile naito? Ini hitangua estate. Uja kwa nini? Sababu kichukua yu pesa yote uneza nunua estate. So you get
the Ruto Estate.
Yeah, unge kwa a heya. To the Ruto Estate.
Ile kitabu ningekuwa na tu inaitwa Atlas, you guys. Ile kitu ningekuwa nisumbua ni how far can I reach? How fast can I reach this country, you guys?
Yeah.
Ati yako, unajua Atlas ilikuwa inakupatia nini? Ilikuwa inakupatia features za country na tourist attraction, you guys. Hanyo niko like, tuko page 12. Kazi hayo, mimi singekuwa Kenya. Miata singekuwa na juu hizi story. Ata reject. Ningekuwa, niko kuwa na tutor, haniambia hii country, enyo na reject ni wapi.
He looks like your dad.
Yeah.
We Kenyans look alike. Okay.
Mimi ningekuwa kama, nani, watu wa unye. Watu wa unye unajua hata hakuwa na shughuli na yeye. Haku make sentiments zote.
Mimi unajua stuck any controversial businesses, you guy. So instead of running Western, you guy, I just run the chicken farming. Mina kufa na hizi chicken. So na figa niko like, so shida ni, Dad, where are the chickens? You guys, mungi kwa part of the, ini kwa ni WSR estate.
Mini kwa kama era ya, na Atlas, lakini sana nge kwa tu ni kuuza shamba, you guys. Nafika tu hapo Savo National Park. Sema wapi CEO wa hii area? Wapi CEO wa hii area?
National Park.
Ningetaka ukate ile kona. Na kama unaona ni kama kuna shida, ndiyo hiyo simu. Unaweza ongea na yeye mimi kiena.
Sio, kwa simu imesebiwa kama Arafu Mashamba.
Adua managuonyo gima ili, kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia, nataka kukupenda kama Gor Mahia.